Yeah, this is a dedication to all the poor people, the rich people, and the government officials. This is our country. Assalamu alaikum. So sena babu zako malemba ite itemu Engoma njitutemu Ensonga jendese kwa takubuliomu Line guanga liafetuli no kuberobumu Nene buza duwa jitwe ya ulamu Aba wagila lukwa gobefu Mita na aba musama fumu Edeni ya zandi yuga saba sumba neba sheka kibarichimu Tubeda munduka duka bulisawa Ate tulina bubudamu Asomye na atasomye chechimu Te wali mirimu Kampunye moji sanga momu nana Ngabo naba aluganda Nobulidori government ye musasu tebu umbi Chokere kare moja abantu bafa akedi bazimba buli kumachane ekiro nenga botumbe mabega banene ba government bebalina mu sente ne mukama pesa yo lunakuru mujje kunsi olabira jele chigenda maso mu kwanga chia okay
si ugana wetu say uyo mo wakona chiche abani tuya bibabo bagenze uyo mo wakona chiche si ugana wetu say uyo mo wakona chiche
Agenda mumi kosi musite bamutwala mirama futa ninja kabya fule chokunwa agenda muketo sina chinde ne kosi chinde ne
kosi chinde wetu say uyo mo akona chiche abani tuya bibabo bagen say uyo mo akona chiche we see you gonna wetu say uyo mo akona chiche abani tuya bibabo bagen say uyo mo
Dona 7 bwentunulira Uganda yatuweri nenera likirira Buli kimu tuli wansi nga kwotadde n'empeera Waliwo we mbijjukira amaziga ne gaagala okukkirira Yali mukazi mukulu nga bamuyita maama ajala Ku luno yali lubuto nga Yesu ng'akaana akalala Laba watuuka ng'ayagala kubuuka mwala Ebyembi nga binajja nayimusa ekigere n'aseerera Nakkirira akaana akalibo lubuto ne kasiibula Just because emyala tebagifaako bagirekerera Eno empeera mwe tuli bw'otaba mugumu oyinza n'okwetta N'osanga omuntu just filling for a glass of water N'okolera emyezi ebiri but not even pay the quarter Oso n'atakimanya nti gy'osula landiroodi akufata N'emikwano gyo gyennyini gikupinga Olowooza bakyaliibo nnyo lwakuba bakeera kubonga Bw'ovaawo ku mimwa gyabwe n'ofuuka ensonga Nze wendi wano okyali ku mavivi Ndaba amawulire ng'obwana bwajjiridde mu nju nga bwebase Omulala yabadde talina kyakulya n'asalawaayo emmese Baabokonya abasazeeko emimwa abataddeko kufulu Yes, tojja kukitwala nga kikulu lwakuba tekinnatuuka ku muntu oba gwe kennyini Abaana baba lwepinga saddaaka emitwe bagitwala N'owulira eyakikoze mbula era ali mu kkooti Ogenda okulaba enkya nga kwali ku sipiidi ya mpimba Ne weebuuza kiki ddala ekigenda maaso mu nsi One Love Studios, producer LOX, Ocean Maya, Michael Francis, Jonah 7, paying on our souls.